NgokaMatthewu 14. Ngaso sikhathi uHerodi umthetraki waluzwa udumo lukaJesu. Waze wathi ezincekwini zakhe, "Lo nguJohane uMbhaphathizi, yena uvukile wabafileyo, ungalokho lawamandla asebenza kuye." Ngokuba uHerodi wayembambile uJohane wambopha wamfaka entilongweni ngenxa Herodiya umkaFiliphu umfowabo. Lokhu uJohane wayethe kuye, "Awuvunyelwe ube naye." Uthe efuna ukumbulala wesaba abantu ngokuba bathi ungumprofethi. Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo yamjabulisa uHerodi. Kwenza ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina yathi, "Ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhaphathizi." Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa babehlezi naye ekudleni yayaleza ukuba inikwe. Yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe lanikwa intombazana, yaliyisa kunina. Kwafika abafundi bakhe bathabatha isidumbu basimbela baya bambikela uJesu. Wathi uJesu sekuzwile lokho, wamuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyihlane yedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Waphuma wabona isixuku esikhulu, waba nesihe ngaso, waphulukisa abagulayo babo. Selishonile abafundi bakhe beza kuye bathi, "Le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile, mukisa izixuku ukuba ziye emzaneni zizithengele ukudla." Kepha uJesu wathi kubo, "Akuswelekile ukuba bamuke, bapheni nina ukudla." Bathi kuye, "Asinalutho lapha, kuphela izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili." Wayesethi, "Ziletheni lapha kimi." Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini. Wazithabatha izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa, abafundi baphakela izixuku. Badla bonke basutha. Babutha imvuthuluka eseleyo, iziqabethe eziyishumi nambili ezigcwele. Kepha abadlayo kwakungathi amadoda ezinkulungwane eziyisihlanu ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini, bamandulele ukuya phesheya, aze amukise izixuku. Esezimukisile izixuku, wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Sekuhlwile, wayeyedwa lapho. Kepha umkhumbi wawususukile amatadiyu amaningi emhlabathini, ushukunyiswa ngamanzi ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine obusuku weza kube ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebebonile ehamba phezu kolwandle, bashawa luvalo bethi isithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Yimani isibindi, yimina, ningesabi." UPetro wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wayesethi, "Woza." Wehla-ke uPetro emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba, eseqala ukushona wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, "Awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na?" Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka. Abasemkhunjini bakhuleka kuye bathi, "Ngempela uyindodana kaNkulunkulu." Sebewelile bafika ezweni laseGerasaretha. Athukumaza amadoda aleyo ndawo, athuma izigijimi kulo lonke izwe langakhona, baletha kuye bonke abagulayo. bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe, bonke bawuthinta basindiswa.